DJ Kidogodogo.
Oh, kupe taarifa mwenzangu. Yamenifika kwako kwa mwanamke mwenzangu. Sema oh, kupe taarifa mwenzangu. Yamenifika kwako kwa mwanamke mwenzangu. Wanako nalalamika kila akija nyumbani, eti hujui kupika, kula kwako hatamani. Kwangu kalipenda tembele, toto laini laini. Shoga umenyimwa upole, tajiri wa kisirani. Na samahani, samahani, mwanzo nisikujitambulisha, mimi nani? Mie ndo mke mwenzio eke nyumba ndogo. Tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo. Sina ubaya,
sina ubaya,
nikichukia
unionea
bure. Sina ubaya,
sina ubaya,
mke mwenza nikichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya,
nikichukia
unionea bure.
Squeezy kushare mabwana, no fashion kwa wanawake.
Itaidi chunga sana mweza nguhu siyachike.
Sina ubaya,
sina ubaya na
wea, nikichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya na wea,
kemweza nikichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya na wea,
nikichukia.
Twende nache, 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 nache. Wakichina zungusha kiuno chako, wakichina zungusha kiuno chako. Kama shepu huna pambana nali yako, kama huna pambana nali yako. Nasema masha zungusha, we zungusha. Sasa wanjara zungusha, we zungusha. Adija kopa zungusha, we zungusha. Mama Dangote zungusha, we zungusha. Mama chini, eti nani sija mtaja ajacheze na mimi. Na kama mzuka umepanda tuende paka chini, eti nani sija mtaja ajacheze na mimi. Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Avokati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Na kulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Mama tuende nache, 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 nache,
nache za Diblo One Touch.
Nasema ay, mama, ay, mama, ay, mama, ay, mama, ay.
Comic Slicer.